Nesigani bonna bagamba I love you. Namanya nti omutufu kikyali munda. Omutufu yani, yani gwe mampa omutima gwange. Naye omutufu yani, yani atasule wesigwa. Jagala mchala nga mulunji, kano mkwano ampa munji. Sagala mchala nangatika, hawa firivala vusegumba. Jagala mchala mpese chiti wa muwe kubiangari. Jagala mchala mpese chiti wa mchwali wa
mika. Hey, kati njagala mpo mutima, mkuwa mutima tulabe mitima. Emboze bere ya mitima, hey, my lover.
Nesigani bonna bagamba I love you. Namanya nti omutufu kikyali munda. Omutufu yani, yani gwe mampa omutima gwange. Naye omutufu yani, yani atasule wesigwa. Kati mpa byolina, nkuwadde bye nnina. Baby twerage, ne bali badduke.
Angamba nti byange twala. Sabo chigana, gondi sisa kakanja, ninganga kabaka ganda. Baby ngende nani, yeah, ngende nani. My lover, mama nesigani nze.
Nesigani bonna bagamba I love you. Namanya nti omutufu kikyali munda. Omutufu yani, yani gwe mampa omutima gwange. Naye omutufu yani, yani atasule wesigwa. Yegwe yanzi jamu butala, baby nze nonda getala. Era nze kanku amazima wompa katono nubionsera.
Kempunya gwe kangume. Bambi chonjiwa, banji bandeka, ela katimba cha, baby.
Anti njagalo bere kumpi nange, kwetomba wala mokuwa no maireide. Anti love you daka, mbele kumpi koni ya njimirwa.
Nesigani bonna bagamba I love you. Namanya nti omutufu kikyali munda. Omutufu yani, yani gwe mampa omutima gwange. Naye omutufu yani, yani atasule wesigwa. Nesigani bonna bagamba I love you. Namanya nti omutufu kikyali munda. Omutufu yani, yani gwe mampa omutima gwange. Naye omutufu yani, yani atasule wesigwa. Bambi tonimba. Baby, don't swazza.